Unachomesha usomeki na kusomesha usomeki. Bang after bang.
Show me how you move.
Unachomesha usomeki na kusomesha.
Show me how you move.
Shakula tunapukula
Wauko
Kama mtumba sagula sagula
Wauko
Shuni ya umu Shuni ya umu
Nipa mama ake
mama.
Toto laini ndo mwake Nime alalisho manake Chakwangu changu changu chake Mtoto chake chake pemba Nishazi koki kwenye chemba Na vozi mwaga jaki pemba Na kuremba na feremba
Na bonge la gia soki bamia Kuibuka kesho mkizamia Linaanguka ama Buna limekaka linataka kudondoka Nguo imekula nyama Nyama imekula nguo inashindwa kuchomoka
Show me.